Baby,
mi sifa.
Jua unanipenda sana unipendi kido Lijitutumua Mama sela lijona kigo Uku nisumbua Baby uku ningonga kiso Leo mapenza mepungua Eti kipato changu kido Ulinipa faraja na imani Sikupata tabu Leo sina thamani Naona majabu Nikikumbuka thamani baby Nazidisha dhabu Chakula siki tamani Napata gadhabu Natamani Jinyonge mwenzio Abadani Moyo usende mbio Kitu gani Umebadilika bebio Atuendani Dochangu kilio Baby Nanipatabu Lo
Nikwambie Sina raha nikwambie
Nakuwaza wewe
Nikwambie
Nakuwaza wewe
Nikwambie Sina raha nikwambie
Nakuwaza wewe Silali 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 Sema mengi baby Kama ndege umeruka Leo umenichoka baby Nili kutunzia penzi love Nili jitahidi Leo peke angu Siku ubaridi Nita kufata mbopote Wendo na ujua moyo angu Baby nyokote Kumbuka kitandani penzi love Natamani Jinyonge mwenzio Abadani, moyo usiende mbio Kitu gani, umebadilika bebio Atuendani, dochangu kilio Baby, nanipatabu Lo
Unasali,
napika
goti sijali
Imekumbuka
dani,
baby
Babble a bubble.